una rangi ya chotara, manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea koko, uko nyuma bai koko, mzigo siwa buku jero. Soto jola boko boko, laini nyanya ya kopo, yani munyero munyero. Achana naki naki, awana lolote. Watazusha na jigi jigi, pesi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, chifa madangote. Ufae shela wiki, tapata kwa ristote. Habibi,
habibi,
nuru la aini kipenda roho.
Habibi,
nyoka mkali aini.
Habibi,
nuru la aini kipenda roho.
Habibi,
nyoka mkali aini. Mahaba yawe furchani, tukomeshe fisadi viweme. Nikande kande masaji, wabagi kupiga vijeme. Waka eriki magaki, ongeza na peremene.
Mchunge shetwani, mama tuende pole pole. Kuna esmakani, akina juma lokole. Wasikupane kichwani, wakazua mambo chochole. Iwe haibu mtani, Mr. Michambo anichole.
Achana na kina kiki, awana lolote. Watazusha na jigi jigi, pesi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, chifa madangote. Ufae shela wiki, tapata kwa ristote. Habibi,
habibi,
nuru la aini kipenda roho.
Habibi,
yo